Moja moja, mimi nawe baka kule tunakotaka tufike. Kama vihoja, pigwa mawe, vimesha fanyo nusura tukomoke. Soja soja, tubebane, zamzam tunakoenda tufike. Migoro goja, vizuzane, ham ya kutuponda itoke. Nimeridhishwa na penzi lako mama. Japo vichenji vyetu ni vyangama. Uzuri ni kitu gani? Tabia ndo inamata na ujuzi nani? Kwani kuna shida gani kukumbata mtoto mwenye milki uwani? Nimeridhishwa na penzi lako mama. Japo vichenji vyetu ni vyangama.
Oh baby twende, mimi nawe twende, usige uke nyuma. Twende, oh baby twende,
mimi nawe twende, usige uke nyuma. Hata waki kushika.
Vanga, una vyavyanga, nishike peka tane sambamba. Kifuwa sasita magarita, au janita naitika baby. Baby, uzuri ni kitu gani? Tabia ndo inamata na ujuzi nani? Kwani kuna shida? Chenchi vetu ni vya ngama. Ngama, ngama, ngama.
Mimi nawe twende, usige uke nyuma.
Twende,
oh baby.
Twende, oh baby twende.
Mimi nawe
twende,
usige uke nyuma.
Twende,
hata waki kushika.
In the Miata.
This is my album classic. With my boy Fobby
internationally, nationally, yeah.
Dream big.
Aye, aye, aye.